Kuri wa gatandatu ikigali habaye kongere y'ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, abanyamuryango basaga 200 batoye Frank Habineza kongera kuyoborera ishyaka ndetse anemezwa kuzahagararira ishyaka mu matora ya perezida wa repubulika umwaka utaha. Frank Habineza asobanura ibyo bazashyira imbere mu gihe baba batsinze amatora.
Kuko dufite ibitekerezo by'ishyaka cyangwa se iyo banashaka tuzagaragaza ngo abaturage bo bazihitiramo ubwo kugwana nacyo turi tayari kubikora, ariko ntabwo turi kuzakurangana ko kurwana. Iyo se biri no mu migabo n'imigambi tuzibandaho cyane yuko bije cyangwa se ingengo y'imari ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi igomba kongerwa, ariko cyane cyane tugasusha yuko tugomba kugira kigira igihugu gishobora guhinga kikihaza mu biribwa n'amarembo ku byo n'ibindi biva hanze bishobora kuza ku makeya nayo bishobora kuba byakwinjira ndavuga mu bihugu y'abaturanyi. Ikindi ariko tukasusha cyane politiki yuko twahinga dukoresheje ifumbire mborera, ufite amakuru afatika ya siyansi agaragaza yuko ifumbire mvaruganda ndetse n'imiti iterwa bita pesticide bifite indwara zitera harimo na kanseri.
Itegeko nshinga riherutse kwemezwa n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda riteganya ko umuntu wiyamamarije kuyobora igihugu adashobora kongera kwiyamamariza no kujya mu nteko ishinga amategeko. Kuri Habineza we yemeza ko aramutse atabaye perezida yakomeza gukora politiki bitabaye ngombwa ko abadepite.
Twabitekerejeho ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kwiyamamariza imyanya ibiri icyarimwe. Ubwo ko twahisemo kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika ni ukuvuga ngo ubona kwiyamamaza kuba abadepite, ubwo abandi bazajya mu nteko ishinga amategeko tuzakora ibindi bikorwa by'ishyaka cyangwa se bya leta. Tuzakomeza kuba muri politiki kandi kuba muri politiki ntabwo ari ukuba mu nteko ishinga amategeko gusa, n'ibindi bikorwa byose birahari ari no kuba mu ishyaka yoboye ishyaka nayo ni ukuba muri politiki, ahubwo no kuba kandida perezida ni ikintu gikomeye cyane ntabwo ari ikintu cyoroshye. Nawe ni ugukora politiki ahubwo yo ku rwego rwo hejuru urenze iyo gusaba kujya mu baminisitiri biri mu itegeko. Uko tubyumva itegeko riteganya yuko ishyaka rifite imyanya mu nteko ishinga amategeko perezida repubulika yatoranya abaminisitiri cyangwa se abagize guverinoma abanziza kuri abo bari mu nteko ishinga amategeko. Ubwo icyo turi guharanira ni uko ishyaka ryacu rizasubira mu nteko ishinga amategeko.
Abanyamuryango ba Green Party batangaza ko bagiye kuzahatanira umwanya wo kuyobora u Rwanda batagihohoterwa nk'uko bemeza ko mbere byari byifashe. Kandi afite Nduwayezu umurwanashyaka wa Green Party.
Dutangira rwahuye n'ibibazo bitandukanye, hari abantu bacu twabuze, hari n'abapfuye n'uwitwa Andre Rwisereka wari visi perezida. Ntabwo byari byoroshye cyane cyane nko mu turere wasangaga niba dukoresheje nk'inama mu karere hari n'igihe twasabaga sare mu gitondo twahagera nyiri sare akavuga ngo ntagakiduhaye kandi yari yarahitwemereye. Byari ibibazo abantu batwita amazina atandukanye bavuga ngo turi abanzi b'igihugu, ariko ubu ngubu bari kugenda babisobanukira.
Si ubwa mbere ishyaka ritanze umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika, kuko ni umwaka wa 2017 Frank Habineza niwe uhagarariye Green Party atorerwa ku majwi 72% amajwi atigeze yishimira. Iri shyaka ritangaza ko kugeza ubu rimaze kugira abayoboke 700, usibye abanyamuryango ba Green Party bitabiriye kongere yatorewemo umuyobozi wabo. Iyi nama yanitabiriwe n'abahagarariye indi mitwe ya politiki ikorera mu Rwanda harimo FPR Inkotanyi, PSD ndetse n'abahagarariye ishyaka baturutse mu gihugu cya Suede. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.